lo mama bo ayi mi luna Luna njalo mama bo ayi mi luna ayi mi luna njalo mama bo ayi mi luna ayi mi luna njalo mama bo ayi mi luna
angifuna ukumoshisikhathi ndlaleni imizwa yakho Oba belanya singulu bambo lami Iwabonila maphutha mngekenze inkamba manga Ebenhliziyo yami khala ngempatho yakho Ukuthi sivela pintombi Hlala phansi ngikumbuze Mina wena ubungihlekisa noma kubeda Dali I was made for you Ngicela ungashintshi dali na Obuhle bakho nami yazisa Ele ngangenzani Belo mi bolele
Ubambo lwami
Iwabonila maphutha mngekenze inkamba manga Kepha inhliziyo yami khala ngempatho yakho Ukuthi sivela pintombi Hlala phansi ngikumbuze Mina wena ubungihlekisa noma kubeda Dali I was made for you Ngicela ungashintshi dali na Ubuhle bakho nami yazisa Ele ngangenzani Lelungibulele